Yo, anyumrei, ana anajui, mechia matia funi na. Mechia ma sorry penny chas fini ah otin tima fidina mami. Majua ene mami. Hey. Mami Stephanie. Stephanie. Mechia mo papa. Monti say. Mechia ya papa to binku. Ene ura oboku ensia. Mpanyimfo a ewo adwuma no nyina Ismael no nyina kosi midi Jesu mechia obibia nyankopon onhyira wo na onye akomaso ade ma wo asema ye tie awrade mfa so enyi wo ha wo na omie bie kwan ma wo ewo Yesu Kristo tim amen afi ipese ukata woni na ye bompae yada wasi tumi ru awasi ma yebesua yehwehwe se obedi ye kan na wakasa akyerɛ ye na wama yaduma me ye di so ewo Yesu Kristo di mu ye fatumi ye ni ebedi ase do mu ohun bi ebesua tia Yesu mo janka woni opo ho asem hye ba bi chichira emfa utim Yesu di mu yada wasi ewo Yesu Kristo di mu amen yo ye hwe bibi kakra wo nyame asem mu ye hwe nyame ahodo aye wo Nyamia hudo ebebre nanso yo nyamia odi tumi ba ko pe ani nyuma ye wonwa na bru adwene ntiasie so se ye hye Daniel chapter 5 verse 22 and 23 a sure some ne kame bi ho na ba ko so enhye Acts 16:16 ti we wi ana so kan kai mame
Daniel 5:22 na wo ne me babel sasa wini mi ye nyina de Nanso wan mre wa kumase.
Na wuni babe shaza wuni mweny na nanso wan mre wa kumase. E radia samne kasa fa debukatneza. Sen yo mani huso. Ne radi chiremu. Sa wa mani tumi di ope ukuni di opo mani tinase. Nanso oye di nya. E radi ema ne dane abua eko ruem. Ena o kai ne banon so onuso aye a homaswa ako fen yankupon so fie and yinye and ne yirim nene mpranfonin in penny fo a de ben no mon sa e radi kasa chanono wasu wanim di odini papa fe munina nan su wa mrene hon asi to as mami.
Na wa ma hunsu etia osurura.
Yenina ye ja dia wodi to me dia obo so ni asase o se wa mani musu etia no sa na yensu ye yo enu oma bi mu na ye di akire ye di nyankopon asam na to ho ama ya fa ne oma bi a enhia abrantie hwehwe se odi nyankopon asol dan emu enwini ye ebebe fie e di abenum sa ei ombuade na urade bu fu ye dia wo ye no urade bu fu hie ebeba oso and someone woody and you know my way of kukum near my beer oh yeah chess and yet and so what's you saw by a radia some near but shaza ye be a radia fan of one channel and you won't so a drew woman shana such a wagon and let die the oh yes son said radia some a casa or cocoa bomb a fan your mom be brave a fan your mom be brave and so the open a way wasi be shaza ambre no wasi na wa mani muso etia osura
na wodi ni fie nwini abanani
odi ni fie nwini abanani aha
na woni wa brempon wo yirenom ne wompenafo
na woni wa brempon wo yirenom ne wompenafo ehe
enu munsa
wa mbuade odi abennom nsa
na wa kanfo dwete ni sika
yes wenim na mpese otie wasi wa kanfo dwete any sika aha
cobre
any cobre mfrafra ye aha
dadie
any dadie
duane abo enyame a
duane abo enyame chese nyame nyoma bebre na kofofra ni se nyame nanso enu nye nyame wose wo ma kamfo sa enyame no wonso de he na wo kamfo no wo bibi a wo kamfo nana wo nyoma bi a wo ya na enne nyame asamo ba onchen be shaza yebi erade twi na so enti wonso wo yebi dia wonso wo dabeduro shano so we maye hu se ye de nyoma bebre adane nyame wo bra enye nyame na ye de she erade abufuo enti na erade asem wo ka no ese wo amane musu to asoma me
duane abo enya enyame a wonhu no na wonte
osi wonhu na wonte aha
na wonim hwe no
wonim hwe
na onyankopon a wo home wo ne nsem
onyankopon a wo home wo ne nsem nipa bia home wo onyankopon nsem onyankopon a wo home wo ne nsem wo de check na hwe obi ko hospital ni ese o se manim from a hwene buo hwene buo eti kanyankopon die wo yi anka wutua ka betumi atua ene wo bi sabe chance say nyankopon a home wo ne nsem ne die wanye den mhm
ah wa kwan nyina wono de we nni no ni
o si nyankopon a ohome woni nsam na wa kwan nyina ba bia wo befa e ban bosam ne ade ne nyina woni nsam we nni ni ni we nni nyankopon ni ene omo ye aye chese wo nni nyame ni onso dia wo ye bi wo ho a e chese wo nni nyame ni wo ye ne omo bi a wo pe nyankopon po asam kasa che o si ye nipa dua ye nyankopon asa odan na de obese na obese ni bi enso wo se nyankopon nipa dua wo de nioma bi se nyankopon nipa dua jot ne nsa enioma bi ye bubo ni nyina we kakra wo ya makan amato aso to aso eto aso e ko wo bubo nioma ni bi din o si de obese nipa dua we no obese ni bi che no nso na nioma bi a wo ye no watwo wo firi ho wo de e ma pe Bible said your boy your man was saying ni padua ene mema pe unam basa basa ene nyame asam oba onche shene tuhufu na sisa upo umpo de nyankopon aka bebem enti ka beya ma o se ka be sisa sisa oba ka se o matie su meye edani bedruso be shaza breso ye no afi ohini muya ani pa kutu no na oye dia ope prakupe na nani mo asesa na na belt e hojo na ni kotojo e kikabom wonso edani bedru ho shane nso pa awrade asem oba onche emfa wo ntu ni oma bi so na nhwane oma bi na nyi nyankopon ma enante wo kwan bi a wo pe so sa wo hwe act 16:16 na wonso sa ye hu te bia bi wo ho kan ye no ma me
act chapter 16 verse 16 verse 16 or say na eba se yereko asore no oba bi a owo akwam honhun be hiaye
wahu afi emra epon mu eko asore no abawa bi akwam honhun won so enti ono oyi ahintasam adi oka mehu mehu oka ahintasam kire nipa ewo ho no yes to asoma me
enso na o de nkom shema niura nyanyoma nyoma bebre
odin komhye no ema ne nkrofo anani wura enya no hu bebre omani nya sika esanse ne nipa aba no wonim de yeyen se obi nya kase sei mehu sei anani ho popo ene sika bi obeka se waji bi ano de aba enti aba wae ade ano ode mani wura no enya sika no no efi se obeka ahuntasem akyere o ose akom hom hom enti wo de wonam ho na de obi beka bia wo se eyanyame no ene tie ni ye akom honhom no de kan hintasem no enu nti a kire se ye wo nyame ahodo sai na wo som som na sai na wo fa wo som wo hye se wo bedi nyankopon achi wo som heaven se heaven wo som nyame se heaven ti ana ana se mahu mahu ti a ababa wa we kan sam a eye hintasem nanso na ne honhom no eye akom honhom enu nti hweni ye se wo ben nante wo nyankopon akwan so wo be twon ho afri dia entene ho no wanante wo nyankopon akwan so esene se wo be nante se me ko ha ehashi ahedere ahaye de odito dito she ababa we wo kan dito dito to asoma me to asoma me
verse 17 ono na odi paul ne yen etu
ati odi paul no ma chi tiamu aha
inipa yi ni onyankopon a owo sunsun
wati o kan intasem wo ha efa paul no ho o si onipa yi ni nyankopon nipa omuye dan o kire nkwaje ye kwan enti enetie ni ye ya wo akom honhom a ye de keka wo shebre mu asem akire ani ye wo akom honhom a edi ka bibi akire se ade se enti akom honhom nipa no o kire se paul nom de no ene ye papa enti omu ntie no ɔse ɔkyerɛ nyankopɔn kwagye ɛno ti mepɛ sɛ wotie ɛna nwumerɛ yi ɛsɛ adwensakyera ɛna wɔ sɛ wohwehwɛ akyiri kwan hwehwɛ adwensakyera akyiri kwan wobɛka sɛ a na dɛn ne adwensakyera sɛ mekɔ asɔre na sɛ mekɔ so ne yɛka biribi kyerɛ me so a ɛno ɛnɛ tie nyankopɔn asɛm ababaawa ne kan sɛ paul nom ɛne nipa a omukira nkwagye asem enti nkwafo a wo ho no entie wo mo enti enne tie nyankopon nkwagye asem na fa chomfri nyoma emfra ho men nante wo boni akwan so social Luke 3 12 and 13 enkwafo bi si adwene aha
Luke chapter 3 verse 12 na tojefo nso ba se
wati emra na nipa ko yohani nchan so omo wansu no tojefo nso ko ye enti omo nso akọ yohani ho aha
na obisa no se chechefo e den na yenye
won se na omo ni abri penkwaje enti omo anko kasa hwan na ye me omo anko ka de fofro na omo se e den na yenye e den na me yenim anya da nkwa enti omo bisa yohani aha
na okachre won se monye nche ne de wetwa
wo se tojefo no ebi wo wo mu ankasa receipt o se mo mo nje mmoro de yetwa mo mu so mo nje mburo sa aha
verse 14 na asrafo nso bisa no
wo se asrafo nso ba e be bisa e se yanso yenye den aha
na okachre won se monye obiara hai
wati wo se mo asojafo monye obiara hai wati Samoni abri samu penkwaje dia enye obi aha hai entutu obi anukwa obi nye bibia enkamfa ntunu so enu bema watimi anya dankwa ebema wa firi bone akwan so obenya enkwa afiri nyankopon asem mu enti mra na enipa binum ehwehwe wonkwaje no omu bisaye no se na papa ni yi wona no sa na wonso se na nwumre yi wonso ohwehwe nkwaje a erudi asem se abrabo a wotim no dia enye no twohu firi ho ena na me kane no bibia wo ye pia enye bia twohu firi ho anamo wutu enye bia twohu firi ho wo dia wo tena se awia na anajo na matu anamo na moko moko bu obi dani oji sika no nipa ne ho onim se pe wo se e wo se wu dia me kan che onani se awurde asem se se obi enye se ya onso ye sa jai dia wo ye no twohu firi ne oma hunu ho enye sa Enfant na se na da kru pe ene ye woda ubehunu no na urade atonsa afro ehifa na wuko efisa wo sori a onam ko ofo so ekoji nko ofo sika wo ji ni ohun ani mu a na waku no eya ade a etie nyankopon asem anu ti de de eche ne emwa ba bia wo befa ne emwa sesa wadwene wate anwumre da enkotena hotel enkonyina kwanchen ema emwa de ro se be ma upe bi abra enye saa de no ye nananananom ya metu onso mu yesa sa wo pe baabi pa erade asiesi ato ho amaye no ese wo be kode a sister wadwene efira braba wo mu no obi tumi tu kwan efiri ni krom e ban kran ha e wo saa ahyawo abrabo ni nti ene nyame asem ba onchen oso wo sewu ni padua na obe sewu bi ene ti sisa efira braba bi a onam mu eje oba besia unum wheat se bema na akojina kwan ho na wugu ani mo se won hwehwe se eda bi ba ebeye hu ama abrabo a wo bono na nyame asem ba nche e wo so sachira wadwene se sa frite bi a wo nu na nyame asem e ba wo nche cho hu frite a wo nam mu bi am
onso won tutu obi anokwa na mo mamo aketia nso mu eni
o se mun tutu obi anokwa and for being shenchen and can be beat. So, one, yes, I made you say, was a market you and so on, and you will be sick of me. I dear be a while, I was so chinny ponin, no jays added one in or yan was a faway say bra, na mean jaw, uncle, and then yammy some of bounce. Well, you might we be a wee woman, sir, shiny, and maybe I say I will hope. Nippa and Cababua, Ned dear Sam, I'm a nippa. And no one bonny home, then he patron home, every bonny hono, nippanum, a bisa bibi, now what to me a cassam, a dear tiano, a radiasam say, my aunt to two of be a no qua. Name mum yanya de yam my a cat ya and so ya nick. A cat ya would jim my answer when nick. Hey, that's what you may write that you may be goo. Cronon qua, now dear bonnesa. What we are, woo banson, what he will pay, who castle will pay nana woji. And now for quite be sooner, who we are, sir. When you said you money begu. Now better than a young poor man, so dear by your cosso. Who fitting what you must say, I ain't call your womb, who back us a bay for. Nay, a wah wah braba, wah bow, baby da, and a tiwachi, and a dunya. Shannon so necessary to buy a woman, a braba woman, kronubi a woba ehu nya o ma ojumaru a ejuma nkoso kronosem ko a wotinasia obe wiasa sister free wa bra bo boni no ho na sachira wadwene na nyankopon asem eba won chen wonne ye nkosa 34 verse 11 echo
Psalm 34, verse 11, also. Verse 11, or say, Emma, Mombra, Monya, aso mami.
And then Yamia Sama Bouncheo, or say, Bra, Yasumano. Ya womu be our see Yasumano. Tear, 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 the Ober Kino. The bet me a boa.
Metramo eradisu.
Also, bet your radisu. What see a sum no one yawan yaw was soon sabri. Nadia Kurana menya. Or say, watch slow a radisu. Or slow the abemo to me a bear ready. No one ya baby parko de dear chill.
Mumu, hina or she share in.
Or some more mutia, some meaning, and wine na she share and qua.
Now, ope o yin chesso obey whom papa.
Now, ope yin chesso obey whom papa.
Crow touch rema.
What's a crow touch rema? Crow touch rema. And they bet me a bow. I'm a one young quatentin. Would touch rema wait me be on yasum. Touch rema where bet me I'm one young petu. Touch rema where bet me the walk was saying. Obi, I'll be baby son, a dear boy no pa. Nanny punish yourself on to no sooner or cassatiano. Nanny panicacha and say, me persa would tea, I say, and nanny dead did to our dinny partum. If it's a matter won't cast a wo, a jum how one who did any partem tembia, and any day chatwa or did any partem, and papa panic than in any coyen, nafe, nipano, or simon so me more, moon so more, or muchesi, a woman got to papano, ya didn't do hospital, a son refer no co baby, a ye, or do her now a woo. Na no as a son a shebre, na no a chanel quanaso, and to woo penin chanel quantentia, or say, shall touch him a ye, aha.
Bonnie.
I will bunny. Anyone
on that as him.
Was it sure anyone no? I will not das him. And not das him. One no, I will not das him. And that danny pa.
You bunny who are quite.
Was it ye bunny who are quite free? Not for papa ya dine. A shan nemo. A bra what in ya me as him. Ye no mahunu na wo ya na. Ten ye binin beside once him. Was it ye free? Not for papa shan nemo.
Asumdwe
na tino. Ose tino e chese ye hu firi bone ho. Wo ye basabasa wo ni asumdwe. Wo ni asumdwe. Want to watch sikan. Want to nantokwa. Want to wede to watch from. Chiriririri. Wo asumdwe ya be faud wo ko. Wo sikada wo sian fama beli wo. Wo ni bi da ho so wo dem. Wo ni asumdwe. Ene nyame asem se hwehwe asumdwe chiri kwan. Jai basabasa ne ye.
Verse 15. Eradi anywo atene for so.
Wose eradi anywo atene for so. Enti sa wo ye basabasa wo nka ho bio. Na niwo atene for so, aha.
Na na so tie won so frɛ.
Wose na so tie atene for so frɛ. Enti sha no so pa. So wo pese eradi tie so frɛ a, ene ye hu frɛ abrabɔbɔ ne ho. Na nante wo abrabɔ tene ne mu, aha.
Verse 16. Eradi any sat ne bɔne for.
Wose eradi any sa ne bɔne for. What is? Ose se obeshi won ase. Obedwure won. Obeyi won ho. Afri ho kra. Ba bi omu wo. Omu ya kakabinsam. Omu di nsamone. Omu ye nyoma bi. Ose na ni chi won mu. Ose obese won kra. Aha.
Asase so.
Asase so.
Verse 17. Atenefo so frɛ na Awurade tie.
Ose atenefo so frɛ na Awurade tie. Obi osuro bɔne, obi onante oteni abrabom, obi oyi ne ho firi dia emfra bia ho. Ose ono ne nipa Nyankopɔ tie ne so frɛ. Ɛyɛ de ma na Awurade tie. Empo Awurade ani tumi hwɛ ne nti no, ɔboa no bere bia, ɔno ho ne dia hia nipa no, ansa na nipa na yɛdan ahunu. Ɛfi sɛ na ni ntumi hwɛ bɔne, na tene dia na ni tumi hwɛ. Enti na ni wo atenenefo so.
Na ɔgye won firi won ahohiehie ne nem.
What e? Ɔgye ne firi na ahohiehie mu. Ɛsa ansa nipa ne nimsa ade we me ya. Ɛbɛkɔ ya ma me. Nanso ɔyɛ bɔne. Enti me nyɛ. Enti metna se sɛ de Nyankopɔn pɛ. Enti sa ahohiehie bi ba wɔ saa bre ne mu a Awurade bɛkyi wo.
Verse 18. Awurade bɛn won a wɔ akoma ebubu.
Awurade bɛn won a wɔ akoma ebubu. Ɔbɛn nipa atenenefo. Wɔn na wakoma ebubu. Ama ade etenene. Ɔmo ngya ɔmo ho mabɔne. Ɔse Awurade bɛn saa fo no.
Na Ojiwon awon honhum apeche.
Won ebre won ho ase. Won na won akoma ebubu ama adetene ne enye bone ochi sankrofo no.
Verse 19. Otini ni ni ama ni edosu. Na Ewurade je won ni ni amu.
Wati. Obi oya otini ni no amani ene dosu. Na so Ewurade je ni won ni nyinam. Enti wa maniye ne wo hawa wo nemu a afi wo tutu wani a eye o se afi de me nso me ntoboni mu bi na me bre na me tete eye se me nso me kwa kwa ye boni se urade wo ho ananka me bre se o se enye sa mi so ye sa obi a onye sa no ene obi a urade e ben no na urade boa no.
Verse 20. Ohwe ni no mpeni na emu baakumpo
embu. Ose Awurade hye otini ni no mpeni na so emu baakumpo emu. Se de tibia o twitwa gye no. Ba bia o hye na bofo mu musuwa no. Ba bia o buasa nipa no. Aha.
Verse 21. Boni bekum abonefo.
Ah. Ose boni bekum abonefo. Enti wo yobi a woni gye boni ho Awurade asem se boni e be de ebekum. Aha.
Now one hour what time otinini ni no bebre mu.
Hey, was it one hour or time otinini no obebre mu. Nipa ne bo na brabo kronkron ena ne ho ya wahi. Ena wo pese odi ne tu asem mu. Ena wo pe amani ebidi amani. Awurade se obebre mu. Ena tie mi ye. Ba bia wo bia. Enipa bia wo firi ase se osuro nyame. Na wo so firi ase se wo pe kwan bia. Odi ba twi na san no. Awurade asem se obebre mu. Ekwan bi a wonam so e tata otinini ni Awurade asem se obebirim wo dia wo se wonka nokre ondo yo so obeka nokre wo sori tata no wo ti se okasa kra na wo chichire bibia wo ye edi ti a otinini Awurade asem se obebirim ani ti hye no so pa hye no so na fasadia e wo se wo ye den onante so na Awurade betumi aboa atenefo nko a ene wo sa amwa wona endo Awurade no wona endi nyankopon asem so no wona eye bone adechee ni adesan no ba bi omu obi a no Awurade asem se bone ebe ku won nemu matenefo die Awurade be ka won ho Awurade be boa won Awurade be ye won adom ene wati bibi kakra o eye se obe hye no so na wadwane afiri bone no wanante won nokurem nante won nokurem nya ba bi a na obe nante nye baabi a na wo bekɔ enko akɔm honhom dabre na emum ko baabi a ye kanyankopon asem ye de nkwagye ne chekwa ye de makwa ye hwehwɛ sɛ wo be nya nyankopon kyan ko wo de di akyire sɛ wo wura fi ho asase su ha wo di ade bi a akyi a wo time so a aka ha wo mfa nkɔ je sɛ nkwagye ne nko a na ekɔm a baabi papa atena ani nti enye sɛ wo be hwɛ na wan nante e wo nyankopon asem but nanti wo nokurim obɛ nanti wo tinini mu na wo wo akyi no onya baabi akɔ na rapture ba woni mu angu ase dia mepesa wo ti ase anani sɛ adwen sakyira eni owu akyi ani ti eye sɛ obɛ sakyira wadwen ansa na owu no aba na ama wonya baabi pa akɔ ɛwɔ ɛda edi akyi hyɛ no nso ye gusu kanya me asɛm wo adekyeɛ ne adesanyo ani ti ɛwɔ sɛ wo tie wo na wo yi de eye wo mu o entena se so obekɔ so ebu wani egubɔne so tena se ma Awurade ewo nokure kwan so tena se ma Awurade ewo nokure kwan so emfa nyankopon asɛm eni agu. Baby awo bia pese wo kata wani na ayɛ bɔmpae nyankopon asɛm aba wo nkyɛn wonim abrabɔ a wowom wonim nneɔma a woyɛ mebɔ mpaeɛ wɔ yesu dim ɛsɛ Awurade ma wo nsesaeɛ ɔma wo nsesaeɛ ɛnɛ anadwo yi ka biribi kyerɛ Awurade ka biribi kyerɛ Awurade mesrɛ Awurade sɛ wɔnyɛ w'adom na wɔntie wo sufrɛ o deɛ wowosua frɛ no ɛwɔ ho biara wɔntie wo na wɔngye wo mfirim ɔngye wo mfirim ɔngye wo mfirim ɔmmoa wo ɔmmoa wo afi bra waka bibi ka che Jesus Christ so meta akuma na one ne nanti afi me bompa ya ma oh ne me bompa ya jama tie fo sha onsa de wati asam no pa gen sachira ye na to man insisaye Jesus Christ din or any man is a O Yesu Jimu, what would you to me? Mempire and say, Dio Yare, Jennifer Niarium, Dio Onyum, Doctor Akachin's a bayon operation, ye child operation, Yesu Jimu, the Nisikako Dikam, the Jena Diamano, the Akadana so, Yenifri Akanum, a dear Bia, Ayakodana, and will be a woti emiso, or any Jennifer,
amen,
to me a dean in aye, me pay your information, sir, or any men ye.
Amen.
Men Koso.
Amen.
You want to be your beer. May any ye TV, the animal, and why the inner, and to me in Koso.
Let
you my beer or ye beer, Shrasso. Nipending for you now, one I see a missing me DJ so, or in a boa
home. Amen.
One almost in tea, make our sampa yawn at home. Come on home, what would it to me? The botan, boa home, and that energy, Miss Stressa, Uber Koso, why ye are doom. Not baby be a raya one, or ye a free. O ye free baby, a young one shreddy a quart home to me. Cosuna came home, boy into me ra. Then ya dum, never cosun so, near for wassum, nay a diso, O Yesu Christo Tim. Amen.
Amen.
I fear Miss Ressa a bona de beer, a botana will be teeming, and I won't know doa will be teeming. And then I watch ye be shim. And then I watch ye be shim. He catch her own crow for any woman tea, a bot 10:30 na mawi ha kita chiro nkofu nyankopon wonka ho onhyira opa ba bia wa uti mi bia nyankopon onhyira onye wa kuma so ade ma o yesu dimi anti agini Mr. Nkansa me chiamo sister Francisca nini wa me chiamo osofo prince me chiao ba bia wo bia nyankopon onhyira mo papa papa